kunifanya ni lose my way. Nisimame online, amini computer literate. Dunia ikicrash, utalose kama uja save. Hata wireless, lazima iwe na wire power. Socket ni cross, wana plug in popote. Nika South Pole, kuota moto ya candle. Inbox imeja invites, temptations ikiniita. Commerce mob, nikisema condom ili bust. Wana nilenga, niki update status, niko church. Generation wireless, undressed with no strings attached. Word yako naandika kwa wall ya soul. Uli Twitter, tuka follow. Niko 3G enabled. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Non-believers, yendo alikupa lips ulimi. Usi double click. NKT NKTS. Hey! God anagojea friends request. Especially kwa wase wako kwa web. Especially kwa wase wako kwa web. God anagojea friends request. God anagojea friends request. Especially kwa wase wako kwa web. Especially kwa wase wako kwa web. God anagojea friends request. God anagojea friends request. Especially kwa wase wako kwa web. Especially kwa wase wako kwa web. God anagojea friends request. Die, nichibiwe shimo ka wire za fiber optic. Heaven sitafungiwa inje gate. Maisha ya Christ nili copy paste. Daily nita ku Google. Prayer nita mail. Address yako Gmail ama Yahoo. Nikushikile ka suspender ya Larry King. Prayer yangu icon kwa desktop yako. Baraka zinakuja in GB. Izimeja hard disk. Venye wali program, nisiwe na mazuri kwa RAM. Microsoft inakuja na Word. Freedom ni one of the packages. Una click mouse, panya root, una hack. Na password ni Jesus. Shaitani anasaf, akitafuta wa kudivawa. Finya spacebar, Kaniro Express, usiban. God anagojea friends request. Especially kwa wase wako kwa web. Especially kwa wase wako kwa web. God anagojea friends request. God anagojea friends request. Especially kwa wase wako kwa web. Especially kwa wase wako kwa web. God anagojea friends request. God anagojea friends request. Especially kwa wase wako kwa web. Especially kwa wase wako kwa web. God anagojea friends request. God awena page Facebook. Ange accept friends request ya saints ama prostitutes. Wali anke geja repentance ama shukrans too. God awena page Facebook. Ange accept friends request ya saints ama prostitutes. Wali anke geja repentance ama shukrans too. Tuna experience, Kenya mababu will experiment. Kwa lab na koti za white. Kawaida way ni union ya marriage. Squeeze mtoto neza mpata na shot moja ya syringe. Kila kitu tuna cherish. Hatuna space ya God kwa memory stick. Moon, next step, Mars. Footprints azionekani church. Bana God awena page Facebook. Ange accept friends request ya saints. God anagojea friends request. Especially kwa wase wako kwa web. Especially kwa wase wako kwa web. God anagojea friends request. God anagojea friends request. Especially kwa wase wako kwa web. Especially kwa wase wako kwa web. God anagojea friends request. God anagojea friends request. Especially kwa wase wako kwa web. Especially kwa wase wako kwa web. God anagojea friends request. Mind. Limit update. Ali Twitter.com.